kusanira ofuna empisa ezo mu bantu abasinga beekwasa myaka nti jamuwaga wagavuma bali mukubo kati abamu batema bannaabwe ne mubawaga nti obwo buto bwamulimbye omuntu kasigomera erinnyo lino erisemba ekyo kimanye nti gwokuze naye ngaoyagala ebikonde neŋuumigezako omugambye nti gundi gwokuze ne bwe mulibeera munyumyamboozaawe sirikirawaawo nga lumu lwa bukulu akayimba takaleesekaako kakitema myaka abakuze nte mu nkuba naye bwe munaaba munafunya ŋuumi n'abasibya byuma bya bukambwe lwa leero oyombanga n'owulira ensonga gundi okuze owange osaana weebaze mukama waleero toyombera kuyita mukulu waleero kutuufu nange kiweewankuze waleero muto nafunyemu n'embiiri enjeru nkuze gundi okuze gwe nawe okuze weebaze mukama waleero wabula tukuze nga gibabulidde olwo ne mwezzamba bebi omuntu akuze ne bwokola kyera entamatama zino zituukirawo ezinnyuka ofuna n'emiwaata ku nnyindo wa ne gikulaga nti gwotuuludde okuze ne bw'olibeera oyambala nnyimbi ffe tumanyirawo nti ono muzeeyi wakyati ate oba ne bw'okkuba kkalati era tulabirawo nti ebinywa byo bikulu ne bw'obeera oli mu sikawutu ffe era tumanyirawo nti linegumba likulu bwekituuka kubayimbi eno fene twegomba bukulu nze nyinayo omuyimbi munnanga eno ye buli mwaka aba myaka waabiri n'obuuza nti wasoma ddi ate n'otuukako eyo wasomerako mu lubuto emyaka gisukka mu kkumi nga tukuwulira oyimbira wano ku mpewo emirimu emirala gy'ogamba gye wakolako wagikola oli myezi esatu mukole nga musinziira myaka bye muyimbira abantu bano bya makulu nammwe be munaaba munaakuba nnyimba n'abasibya byuma bya bukambwe lwa leero oyombanga n'owulira ensonga gundi okuze owange osaana weebaze mukama waleero toyombera kuyita mukulu waleero kutuufu nange kiweewankuze waleero muto nafunyemu n'embiiri enjeru nkuze gundi okuze gwe nawe okuze weebaze mukama waleero wabula tukuze ng'oyagala ebivumo n'amacupa agamba mukazi nti nno maama n'okuze agenda kutuma ogenda omanyire ennyoka nti yakuzaaleera ye mukulu abakazi obukulu bannange bwabakola kimuyogere tubaliyire nze mbalaba mutetenkanye nnyo era kye mulwanyisa wano ku nsi bwe bukulu ye gavumenti n'emala egamba nti ebizigo ebigobye wano ng'ebiweze abakazi muyinza n'okkeera okwekalakasa buli wamu nti agende fe abasajja ate kituyamba nnyo okumanya abakazi nti nno babi lwa bizigo mbasaba mwebaze kampuni z'ebizigo ezibanyirisa mmwe ne mukweka obukulu mu birabo katonda byatuwa teriiyo kirungi nga bulamu otuuke kkula naye ate bakulu bannange mmwe temwagala mugambibwe nti nno okuze nga waliwo n'abaatufaako era nga tebakuze nga tebanyumiddwa bya ku nsi naye gwe ekyokuyita omukulu ne kikuyombya ovumevume nze akuyita weebase katonda emyaka egyo ojakuwaddeko tunuuleko ku bazzukulu bo oli bwakuyita erya muzeeyi kye kitiibwa kyo towunzika ng'omuvumye oyombanga n'owulira ensonga gundi okuze owange waleero wama muzeeyi ddani okuze mukula okuze ssebo olaba ne namuddu akuze baliida owange muzeeyi luyimu okuze matiya okuze olaba nakakawo akuze naye owange nange kiweewankuze mulwange waleero naawe sebbaala okuze yes okuze kibijigirigwe nkulaba ng'okuze
mamuli katumbo okuze owange ngalero muzei Fred Sebatambo okuze owange muzei Mukabya nze ha 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 Mukabya okuze walukanga masiasa okuze okuze wabula tukuze nange wano okuze ushamuzinkulaba nga okuze wewawo valero muzeikakutra okuze otukumbye lwalero olaba ne mama jene vyakuze tufu lwalero naye besijo okuze osana wewaze mukama kundi okuze owange lwalero tunulire misiwa ku mikono bukate bwenyini buno bubakobako bwenyini okuze ngoyombera kwita mukuru kunafo okuze kiwalata tunulira matama genyini enyama yakwako ku matama eyayombera omwita omukuru bamusiba ebyuma byabukambwe oyombanga nowulira ensonga.